Siento cutarao, cutarao, siento cutarao, cutarao. Sasa kumia sao, sasa kumia sao. Mwisho kuanzia leo kulia, mwisho leo kupikwa kibao. Kuwaibishwa kwenye mitandao, this time imekula kwa. Nitazishangaza fikra zako, taji tuma. Mahaba mix ucheshi, dani uruma. Nikulidhishe za chumbani, zote uduma. Siku simuli hadithi, habiti.
Oneida, oh oh, oneida. Oneida, oh oh, oneida. Lay down my shoulder, baby. Oneida, oh oh, oneida. Oneida, oh oh, oneida. Oh, lay down, oh, oh, lay down. Lay down my shoulder, baby. Oh, lay down, oh, 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 lay down.
Usinibutu ebutu. Penzi chuma ukali jazi ya kutu. Shamua kuachaga utukutu. So don't check me, girl. Yeah, I love the way you are. Kimodo wako nyuma unasupu. Na jungu kuwa liwezi kuwa tupu. Nyama kabisa, unahua kabisa, yeah. Nitazishangaza fikra zako, taji tuma. Mahaba mixa ucheshi, dani uruma. Nikulidhishe za chumbani, zote uduma. Siku simuli hadithi, habiti.
Oneida, oh oh, oneida. Oneida, oh oh, oneida. Lay down my shoulder, baby. Oneida, oh oh, oneida. Oneida, oh oh, oneida. Oneida, oh oh, oneida. Lay down my shoulder, baby. Oneida, oh oh, oneida.
unanibariki upendo ile da boda bo obugi evidonge omeze na setamo achana na stora na zonge muda na kupoteza ngoje kira
NinjaPhoenix.com.